zlatestmusic.com.
Eruski for Shang City border. I bet the nigga the champion. Sisi nyava tukikwacha nivoni kuliva tuvala taulu makwacha mwanana niyo muhulu vatavela sifumu hapefa kulufume konji kukena mwachamu minana milapelanga ni kwache chineanga kono chwale miliko mwache chie nifumananga imistedi niteleze kwali nzwila mina kono kona niche kafela tuvasizana zona sava haiva kulakaza kisivi woni lakazanga mokatova tambisa fativi naziva zenieza kumina kimila tuvava mvoni lakazanga kivasa niva batu twale na kuva makama ngwele ndate kulimo yao kenile mwapilu ya kaupote naziva sinzila seni kenya siyo hande kona hani kupa kumina kuliza kalikone
soko na zeo
Kamwive fasiginon zinieza kulivuwa fana kima wan umaswe waka butekinga ma million so mulipate madakine si Jehova ma security yenieza komutoa soba maziva lupila mali fasila maluba muniswalele mwamila ya mina eniloba munisupeze mwanzila monikena nilateile nikupa moya utonikena mwani nzila zari fifize nikena nakupa mutoni munyela lisenila mina Kanzila keluke nikika kushela shela Nemulumile jesu kula taa tolo shela Kialune rata pelo mama zoya mina Kuli upilo waka mutoko ntolo la mina Amen. Aluye
Ulimu na kukupa usiku izi fiumu ya